twetaaga na ye waliwo bwe kyeweerabira be lunaku muli baluli tulidda lunaku lwe yagamba okutunula abamutya bawanguzi be tuliwumula bino ebyensi ebitunyiga mu luno lugendo mulinda nti yasubiza jja ajja okunona abamutya abali babawa twale mu kwesima tulinda unaku lwe yagamba okutunula abamutya bawanguzi be tuliwumula bino ebyensi ebitunyiga mu luno lugendo mulinda nti yasubiza jja ajja okunona abamutya abali babawangudde abatwale mu kwesima.
Bye-bye.